nalonjeza kuti muzati wone December yafika muzati wone chakachataji muna timu kubwe December yomweyo mupaka chakachat pakalilo osabwelako ana akuiwala bambo junio bwela nikuno tizako woneni
Ubele, diz essa